CoplayJams.com.
Exclusive from CoplayJams.com.
Minava na balubosi mwiko. Vamipotera mabulozi kacheku.
Uyo. Unimulelele, aiva unilati wena. Unimulelele, aiva unilati wena.
Anikoni kushwela dirato, delisio.
Amunimulelele niti.
Kakulilato, nabulaya.
Amunimulelele niti. Unimulelele, aiva unilati wena. Unimulelele, aiva unilati wena.
Anikoni kushwela dirato, delisio.
Amunimulelele niti.
Kakulilato.
Mopawa
Akikuri ani kusepi kona nasaba Kakuri baba ngata Baipula yanga kaliwa kala dilato
Emanduli mafalisa pela Nisiye nakula pela Nakula pela Unisiye nakula pela
Ni mwana ayo mwenyani
Hey, hey
Alirati kushwa siko dogwa piru
Hey,
Unimulelele, aiva unilati wena Unimulelele, aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato, delisio
Amunimulelele niti
Kakulilato, nabulaya
Amunimulelele niti
Unimulelele, aiva unilati wena
Unimulelele, aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato, delisio
Amunimulelele niti
Kakulilato, nabulaya
Amunimulelele niti
Ema wani mapariza nisie Nakula pela ni mwana baka Ema wani mapariza nisie Nakula pela ni mwana yo mwenyani
Niala Siera munga kaya ni luki serize mulimu
Mulimu file mani ni mani wa hae Lewandi wena awaka Zama ya kuwao ni nani
Unimulelele aiva unilati wena Unimulelele aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato, delisio
Amunimulelele niti
Kakulilato, nabulaya
Unimulelele niti
Unimulelele aiva unilati wena
Unimulelele aiva unilati wena
Anikoni kushwela dirato, delisio
Amunimulelele niti
Kakulilato, nabulaya
Epa osensi CoplayJams.com
CoupleLegends.com.